sikhulume nabazami Obuya bese yeso ngizizwa ngabanye Loza liyosho
Oh,